Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa.
Hakuna usiloweza,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa.
Sing it.
Unahamisha milima, unangusha kuta. Unahamisha milima, unangusha kuta.
Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa.
Say,
hakuna usiloweza.
Wewe ni wa kuongo. Let me hear you now, dance. Every wa kuongo. Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody know, everybody know, sing, say. Wakuongo. Sing it. Everybody now. Let it see. Come on, come on. Sing it. Hakuna,
hakuna usiloweza,
hakuna
jambo kubwa.
Hakuna
usiloweza, hakuna jambo kubwa.
Unaangusha,
unaangusha kuta.
Unaangusha mili. Hakuna usilo,
hakuna usiloweza,
hakuna jambo gumu kwako.
Hakuna usiloweza.
Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody say. Hakuna tena kama wewe. Bwana, hakuna tena kama wewe. Ni wasikie. Sing it. Hakuna tena. One. Everybody. Sijasikia tena, ongeza sauti. Hakuna tena. Bwana wa mabwana, mfalme wa mfalme. Everybody. Unaweza ukaongeza sauti ya juu kabisa. Everybody say. One. Everybody now. We gonna do it with choir. Hakuna tena. One. One. Everybody say.
Hakuna tena.
Let me hear you.
Hakuna tena.
Everybody now.
Hakuna tena.
Nataka nione vijana wanajump. Everybody. me. Everybody flow. Ay, 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 ay. Let me hear you shout. Come, come, come. We glorify your name, God. Sing it. Yeah. Hakuna tena se. Okay, one, two.